gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in qaaladan $900 million oo dollar ay ku bixi doonto qabashada doorashada la qorsheynayo inay ka dhacdo soomaaliya sanadka 2020. Doorashadan ayaa weli laga fakaraya habka ay noqon doonto, iyadoo dhowaantan laysla meel dhigi doono qaabka ay yeelan doonto. Sahre Cabdi Axmed ayaa dhowaan la kulantay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka, Xalima Ismaaciil Xaliima Yari.
Zahra, waxaan aada ugu kalsoonahay guddi ahaan shaqada aan qabanay, waayo sanadihii hore ama dowladihii hore ma jirin tan oo kale, ma jirin guddi ka shaqeynaya arrintan oo dabagalsan oo matoor ah oo dhaqaajinaya, ma jirin. Maadaama ay mas-uuliyadeena ka jirtaan, shaqada aan rabno inaan la rabo inaan qabanno ay tahay, waxaan u gogol xaarnay in la sameeyo qaybihii tiirarkii doorashada suuragelin lahaa. Waana bilaawnay meel fiican noo maree kuwa noo dhimanay inaan dhammaystirnaa rabnaa 2018 waa sanadka noogu muhiimsan oo noogu raxaadan sameyno kadib 2019 aan u gudubna haddii ilaahay idinsa.
Noocee ayay noqonaysaa doorashada?
Doorashada doorashada hal qof hal cod ay noqonaysaa. Nidaamka doorashada nooca uu yahayna siyaasiyiinta 2018 March ee hadda soo socota ilaa inta dadka ku shiri doono ayagaa noo cadeyn doono oo soo qaadan doono nooca doorasho ay tahay oo noo tilmaami doono.
Biometriga nooca la dhaho oo kombiyuutarada la gelinayo, miyaad ka fikiraysaan mise noocii hore oo awalba gacanta lagu diwaan gelin jiray maxaad
sameynay daraasad sidaan kuu sheegay, ama hanoqoto biometri ama hanoqoto gacanta imaanalka amaanka kamid ka maalintii la codeynayo laisdiiwaan geliyo ayagoo dhan noocyada ay kala yihiin iyo sida ay yihiin iyo sida dadweynuhu ay u kala rabaan iyo sida u suuragal noqonayaan iyo dhaqaalaha ku baxaya mid kasta, iyadoo cad aan waxaan hor dhigi doonaa madaxda qaranka iyadayna saarantaa mas-uuliyaddaas inay
doontaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
oo ah inuu doorasho geli karo shuruudo ay siinayaan shuruudahaas oo ugu soo bandhigi doona dad sharciga doorashooyinka aan diiwaan gelinayna
weli ma bilowdeen hanaanka diiwaangelinta
aanaan bilaabin waana hanaanka diiwaangelinta waxaa ka horay sharciga doorashooyinka in la sameeyo
dhaqaale ahaan waxaa ku baxay ma dejiseen doorashada
doorashada waa dejina dhaqaale ahaan waxaa ku baxayo laga soo bilaabo 2017kii lagu geeyey 2021 shantaasan dhaqaalaha ku baxay waa 129 milyan
waa ka baran kartaa masle hadda doorashada yacni magaalooyinka maamul goboleedyada madaxda u ahaa tegi doontaan mase degmooyin ayaad qiimeyn doontaan degmo walba
doorasho haddii la yidhi hal qof iyo hal cod waa in dadka meeshay joogaan loogu tagaa oo lagu qabtaa laakiin geographically doorashada sida ay noqonayso degaan doorashada sida ay noqonayso waa arrimaha ah iyagana ka sugeyna madaxdeena qaranka inay soo cadeeyo
sidee faragelin aad uga madax banaanaan doontaan hadday noqoto qolyo shisheeye ama hadday noqoto gudaha dalkiisa iyo siyaasiinta iyo maamul goboleedyada xataa
waa guddi madax banaan madax banaanadiisana la siiyey xataanadiisa taasaa qabsoomikataamina ilaa iyo hadda intaan soo shaqeynaynana 2 sano iyo bar ay tahay ma aanaan arkin faragelin nala soo abaaro waxaan doorasho ka galna wadamo badan waxaan doorasho kasoo qabanay haddeerkan xataa doorashadii dadbaneeda waxaan kasoo qabanay degaamo badan oo dalka ah maamulaa jooga ciidamay lahayd dowladaa xukuntay wax faragelina oo nalagu sameeyeyna ma jirin waa u madax banaanayn doorashadeena inaan qabanno
xaliima ismaaciil xaliima yare guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashada soomaaliya waxaa u warramaysay saare cabdi axmed